Esia ndikuqingetolo Hambikwa khonja khala swagathe siyaphela Lela Ungaslahli kelikesha elinje Ashitaya tonight tetelela ndaphela lela Ngomikhele ndambe ndithembe wena Ngomisibhulu buguzo moya singafika mna ndithembe wena ndithembe wena bawo Banati ngeli xesha elinje Mm-hmm.